Ngosintela umsize, cela siphile, shaya isibongolo, sami sokolo. Ngosintela umsize, namanika wami ngicela siphile, sibushe nale life, shaya isibongolo, sikhande nale vibe, sami sokolo. Bathi impilo ngosintela umsize. Nama nega wami ngicela siphile, sibushe nale life, shaya isibongolo, sikhande nale vibe, sami sokolo. Bathi impilo ibe mnandi, sikhande amahitya, nezamanje sesifuna amamitha. Enambi siyashisa, mangithatha ubheka kekho sazoyithinta. Sikhande belithe, biza amaningi, sikhanda ama-hit ngoba sifuna imali eningi. That's why isikhandi smolo, nezama isipushi smolo, ngeke usenze folo. Sikhanda belit, sibiza amaningi, sikhanda ama-hit ngoba sifuna imali eningi. That's why isikhandi smolo, nezama isipushi smolo, ngeke usenze folo. Ngosi ngicela usize, namanika wami ngicela siphile, nale life, shaya isibongolo, sikhande nale vibe, sami sokolo. Ngosi ngicela usize, namanika wami ngicela siphile, sibushe nale life, shaya isibongolo, sikhande nale vibe, sami sokolo. Bathi impilo ibe mnandi, ngicela siphile, ngoba Nkosi ngawe sesijimile. Siphephile ngoba izitha sifuna sesiwile. Dala ngishaya ismokolo, funa imali ekhulwini. All my niggas very cool, ngathi bandle esontweni. Getting money all days, ngapha siphethe no babes. Sinika umndeni soft life, ngoba siphethe le game. Sibophile, nathi mfana manje silethe fire. Sizondlile, ngeke simoshe isikhathi sizomgala. Ngosi ngicela usize, namanika wami ngicela siphile, sibushe nale life, shaya isibongolo, sikhande nale vibe, sami sokolo. Ngosi ngicela usize, namanika wami ngicela siphile, sibushe nale life, shaya isibongolo, sikhande nale vibe, sami sokolo. Ngosi ngicela usize, namanika wami ngicela siphile, sibushe nale life, shaya isibongolo, sikhande nale vibe, sami sokolo. Bathi impilo Ngosi ngicela usize, ngicela siphile. Sami sokolo.